CK Music promos.
Yeah, that. Yeah, man, I don't say nothing, I don't know about.
Yeah, yeah.
Phoenix, him the rude wicked producer. And the rude boy Phoenix run the joint.
Guess who don't know?
Meet you a jump, sick up.
The Sessin,
Fapo, Chick, Tom, Boy, Wah, Blastin.
Stevie T,
the pussy, Dick, Unto, Fum.
Yeah, Chuchi Vele, Shimu, what the fena bong daddy. Luti, take a book, so that bless, so mano. Gani topi kiwa suya mwaja zilonga wa isuka na kusulo kwa tefena bondali. Chochi vele shuko mishaba kutumpika. Gana kusula but mwaitini no fika. Tatusa kamano though we so kamana. Kamana niwe chite mwana polo no. Yeah, kwa tefena bondali.
Waini mbibani beba fini bebe veshi.
Chochi vele shimu kwa tefena bondali.
Yeti ya banga kura kutibaba mchibe.
Kwa tefena bondali.
Benge wa tuma mani nobody na chiri de dire.
Chochi vele shimu kwa tefena bondali.
Yes thing
bondali.
Bow.
So bondali. Mwila njangu shasha sanga muma glam. Good need a type pia fina muma dani. Chochi vele shubu binga lunch. Puffy kochi vele shi. Kozi bengi nalish. Nalish. Yeah. Bari tela bari popo mushinali kafya. Tema hita soba kembo tati bangafi. Why guy kano wala bela let the feet. Bachu bela shinga kutu kumwanda wakapa. Fobu sombo kecho kembo file why push. Na washa usha bifu na kasha. Nangu mhilo ule kosha. Kozi kembo shipisha. Hello futi shachipa. Baka fena mwifipa. Yeah. Chochi vele shimu kwa tefena bondali. Luti teka buku so that mle so mano. Gani topi kiwa suya mwaja zilonga. Waisuka na kusulo kwa tefena bondali. Chochi vele shuko mishaba kutumpika. Gana kusula but mwaitini no fika. Tatusa kamano though we so kamana. Kamana niwe chite mwana polo no. Yeah, kwa tefena bondali.
Waini mbibani beba fimbi bebe veshi.
Chochi vele shimu kwa tefena bondali.
Yeti ya banga kura kutibaba mchibe.
Kwa tefena bondali.
Benge wa tuma mani nobody na chiri de dire.
Chochi vele shimu kwa tefena bondali.
This thing
bondali.
Bow.
So bondali.
Mjene tapave. Muna mfundule mfumu mumenshine jupale. Na mwisa itelele mfubu mushete. Tamwale mwana mine fiponsh. Munwe fisha kerete timu pose na makofi. Wati fya pula kozi tuwa miumfa sana tate. Shitope tule kyo kuchile fetu kakupante. Nike muno kujuno tinga na umamu kovole. Nolokule mbesha nkabula pwana nkamupono. Neteli ashi ya kuyumfe nofona vafefi vile. Kapanga madia ya mali ashi mumbi kamupine. Jiwa pipi na shoti tempe na ukoyawa. Ya chef yongo no kuposa pempe ya ukonaya.
Chochi vele shimu kwa tefena bondali. Luti teka buku so that mle so mano. Gani topi kiwa suya mwaja zilonga. Waisuka na kusulo kwa tefena bondali. Chochi vele shuko mishaba kutumpika. Gana kusula but mwaitini no fika. Tatusa kamano though we so kamana. Kamana niwe chite mwana polo no. Yeah, kwa tefena bondali.
Waini mbibani beba fimbi bebe veshi.
Chochi vele shimu kwa tefena bondali.
Yeti ya banga kura kutibaba mchibe.
Kwa tefena bondali.
Benge wa tuma mani nobody na chiri de dire.
Chochi vele shimu kwa tefena bondali.
This thing
bondali.
Bow.
So bondali. Just be still future hot mundek. Ninka uka na kalimoni o chili. Na kutumpange tumbani ya bulempi. Meo jiza gacho. Bodo twinge na mutinti. Particular.
Yo daddy, yo daddy. In Phoenix run the chant over here, so you can't hear the vibration. A good love sings over here, so we run the thing, please. Too much vibration.
CK Music Promos.com.